Wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana. Sure somandla bonga ukuthi usangigcinile, sicela kuwe bawo isicelo sami sahlindile. Dala ungiphile isiphiwo sobe nisacela usikhusele, nawe hlozi lami whaye ngathi ungifulathele. Mase ngithandaza wena ngivele ngizowakho umlilo, yasi ngifundile empilweni kuthi kudingeka isimilo. Namanje ngihleli phansi ngicabanga ngeyami impilo, kose uthe sicela kuwe sikudingawo zosilalela. Jesu uthetha nami ngenze njani ngizokumamela. I'm a hustler zama impilo nina niyakubonela, angisafuni ukuforce izinto zami zogcina zimosheka. Ngamba phezu kwezwi lakho mina angisafuni ukuhlupheka. Wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana.
Lendlela sihamba inde kakhulu sofika lishona ande mancane relax boy liyaphuma liyashona. Sikule ndlela sithathayo nje siyakhula siyabona, futhi siyakhula siyaqonda nezitha ngaba ziyazonda. Esh ngabe ngikhohliwe nezitha ngabe sigcobile, kulomkhakha ngabe ngonile, kulomdlalo ngabe ngikhushiwe. Ngiyacela bophuma silwe ngaveli nje seluzila ngokahlele senkwintile. Siyambe and make nivuma sikho kwi-level A1, make nguqe nibiza denominator, make nivume make sihlule. Lyrical sigudle kodwa ke physical andibhubhe lapho seligwetyiwe kahle kahle nina sengcwatyiwe. Ukuzala kwenkanyamba emfuleni lishintsha liba namafu, nokukhala kwepiko kwemngeleni kubalekisa inkawu, kubalekisa ilawu futhi ke kubonakala impawu. Sure
wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Wenanhlupheka unjani uthatha mina ungenze ihlaye nezinja zami stradini ushokhesa sisengcanye. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana. Sofika lishone ilanga vele noma sifike kanjani, kancane kancane njena masilindeni lesikhashana.
Yeah, ake sibabhekise boyzana, ake sibabhekise. Sure.